Ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga ekyaga National Examinations Board UNEB kifulumya ebyava mu bigezo by'abayizi abasinye ey'okunoonako olwaleero ebyatuulwa omwaka oguwedde. Abayizi 43,225 be beewandiisa okutuula ebigezo bino okwetooloola eggwanga lyonna. Bano be bayizi ab'omuteeka ogw'okubiri okutuula ebigezo bya siniya ey'okuna wansi w'ennambika y'ebisomesebwa empya egyayo obusobozi bw'omuyizi awatali kutunuulira byakukwata bukusu ebyo ebimusomesebwa giyite Competence Based Curriculum. Jennifer Kale ayogerera ekitongole ky'UNEB atubulidde nti bagenda kufulumya ebyavudde mu kunoonyereza ku kugeraageranya ennambika y'ebisomesebwa empya n'enkadde.
Omulamwa gw'ebigezo bino ogw'omwaka oguwedde guga nti Embracing Security and Holistic Assessment of Learners in a Dynamic Environment kitegeeza nti nno tukwasaganyiza wamu okulaba nti abayizi tubabuuza ebigezo mu ngeri eraga kye basobola okukola mu bye bayize mu kilaasi era okulaba nti nno basobola okuyiga babiteeka mu nkola mu bulamu obwa bulijjo. Ku mulundi guno ng'ekitongole twakozeeyo okunoonyereza okulaga njawulo ki eri mu bayizi aba kalikulamu empya awamu ne bakalikulamu enkadde era ng'omukulu w'ekitongole Mwami Dan Nokracho Dong bwanaabanga annyonnyola aggwanga ajja kubanga ali ateekamu limu ku ebyo ebyava mu kunoonyereza ba head teachers mu basomesa awamu n'abaana okulaba ki kye balowooza ku kalikulamu empya n'engeri yaligeraageranyaamu ne kalikulamu enkadde.